shebuja ambwira n'umujinya mwinshi gusa nasohora gatsindwa nahise niherera yemwe mfata indorerwamo ngo ndebe uko papa yasaga sinabibona kuko nariraga nakomeje kubaririza mu bamenye papa bose ngo banyibutse n'isura yagiye ni muto cyane heruka ijambo rye rya nyuma ngo nzahoze mama yabimbwiye ari kumanura yari hafi gutabaruka